الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغها إلا هالك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أبتيبوا bakunganye darsu ya feno mukasera kanu mudajukanyiza mutekaga Allah subhanahu wa ta'ala sabab Allah subhanahu wa ta'ala asiringe ni mirembe kumbakawe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam أيو الذي جاءنا بالهدى والبينات. إبه الله صلى الله عليه وسلم يتجينا بلغم أت والبينات. بلغم قبل بين قبل ينفوجي قبل واضح كالشمس. Gaburi kiriya obrunga mu mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bersumisa buri kiriya nyo era yenna abukwata nabukolera kiddini ya kwa sinziza Allah ajaskana ajjawtuka masuga Allah subhanahu wa ta'ala radiyatun ya Allah musimi yenna anaduka masuga Allah subhanahu wa ta'ala nifari kuburunga mbwambaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam umani kidwanti buweyo lefu butegere keka kuri yenna ababulide ababutegedde abibitibwa okubukolerako obulungamu obo wajja nambuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama min wajibina kirimu ebyo ebitukakatako kirimu ebyo ebintu katako kubira nga tuteeka mu nkola okukolera eddiini kw'ebyo mpaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bwe yagisomesa wa biiznihi taala tugenda kulaba ku nteekateeka y'eddaame obusiraamu butya bwateekateeka eddaame lye nga agenda okubambula muno bwensi oba oli awo twagamba ti okulaama kyekimu ku kiyamba kyekiwolereza omufu kyekitaasa omufu omuddu buli waatalaama buli kyonna ekimukolebwako kitegeeza kubanga nti yeye nnyini yayina obusobozi obuziyiza ekyo ng'ayita mu kukwata ekkalaamu oba okubeera nga alikoodinga okulikoodinga konna yalibadde akozesa wasail omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ge yakozesa naawona emitawaana gy'abantu gye bamukolako ng'afudde. Ebitiibwa okulaama nziramu kikkaatiriza n'okinyweza. Allah subhanahu wata'ala yagamba kutiba alaikum alwasiya idha hadara ahadakum almaut in taraka khayran alwasiya lilwalidain walaqrabin haqqan haqqan ala almuttaqin haqqan ala almuttaqin. Ekitegeeza nti okulaama kw'oyo yenna abaalaamye ebeera yeekoledde kiba nti mu nsobi ennene ezikolebwa abayina ebiraamo by'abantu beetikka emisango. Subhanallah, omusiraamu singa alaama eitha n'alaama mu mbeera ya kuwandiika n'awandiika nga kyekiso nga kwe kulaama okukubirizibwa okusookera ddala kwa kuwandiika n'okwokwogera weekuli, naye okulaama okw'okuwandiika kwe kulaama Allah subhanahu wata'ala kuyasomesa kuyatusomesa kuyatugamba Allah subhanahu wata'ala. Mpaka Allah sallallahu alaihi wasallama n'atulaga ennaama ey'okwogera kira nti zonna nnaama za mirundi ebiri. Kati omufu oba yenna nze akyera omulamu naawe ng'obwoba ebbanga ly'omala ng'okyali mulamu ntakozesa chansi ya kulaama n'otalaama byonna ebikolebwako obeera ansaribu kwekyo kyennyini. Lwaki? Kubanga walina obusobozi, walina obuyinza. Allah yakuwa obuwangazi n'akuwa buli kimu n'okutegeera n'okuyiga n'oyiga n'obiwako mu matugo nti omusiraamu akubirizibwa okulaama. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama tekigwana la yambaghi lilmusilimi tekiriyeri musiraamu yenna okubeera nga ayabit okubeera nga yeebaka ebiro bibiri okujjako nga alwasiyatuhu maktuba inda rasihi. Tolina kyogenda kugamba Allah subhanahu wata'ala kwebyo byonna, okuma ekyoto kyebanaakuma, okufumba emmere yebanaafumba, kulwabazze okuziika, okujjamu engatto, okwesiba ebimyu, okuyisa mu mulyango ogw'omu maaso nega nti ono tebamuyisa mu mulyango gw'emmanju, okwo gyonna egya shirikiyat nga walina authority eziyiza ebyo, owalina obuyinza obubiziyiza nga okutta ekkalaamu n'owandiika n'ogaana okukwata ekkalaamu n'owandiike. Omutawaana muganda wange byonna bigenda kuvunaanwa yawmal qiyama, bikuvunaanwa okubeera ng'oli mukabbuli ne ku qiyama ogenda kubivunaanibwa. ولو حديث قال الله قال الميت ومفوه يعذب أبونا نزيبوا ولو أبانتوا يبقوا كمولامبو كم ما غسابا انغتيا بزيزا قال الله يقوى ومكسوم نني ogoku wandika ogoku ogera ndabanga bino tembinkolangako abanga olusi no noteka no wandika noleta omuntu yenna mukwano go nayogera byoyogera nabiwandika nobisako omukono mune wejjerera nga buli kyonna ekinakolebwako oba wejjeridde so n'abano bawa ebiraamu ne bakeerewo okubireeta bisoma ne babisoma oluvannyuma lwakuziika mufu byo emitawana gyonna gidda ku bo bagigabanako kubanga omuddu okwesiga muganda wange nakwasa eddaame lye abaakulabyemu assalahiya obulongoofu n'okubanga ogenda mulumirirwa naye be mujjayo ebiraamo by'abantu oluvannyuma lw'okuba tumaze obubaziika ne mubisomera abantu ensonga si ntuufu kubanga aya eri kiriya nnyo omuntu ayinza kukyusa kyatawulidde Allah yagamba فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه ينا أشوسا الدامير ومفو وإنما بانغ مزود ديوليلا فإنما اسمه مزمو مسانغو ولكويو أشوس الزا سيدانتي omulusa okubanga akyusa eddaame lyatawulidde linitegeeza ki nti eddaame lisomerwawo mbagirawo nga bantu bakuŋŋaanye ne bawulira omuganda waabwe musiraamu munnaabwe kitaabwe nnyaabwe byeyalaama byayagala bakole byabaziiza okuleka babireke kati bw'oba n'ekiraamo ky'omusiraamu nga yakwesiga n'otakireeta mu budde nemutabawo mwenna mu budde nemubeera ate nkeera lwalwo oba mumaze kuziika eyo zonna ensobi ezikolebwa ku muganda wammwe nga yaziziiza ye tavunaanwa okuvunaanwa kuli mu nsingo zaabo byerekera obuvunaanyizibwa obwo nokyabibitiibwa okulama amrun azim nsonga nnene ye freedom y'omufu muganda wange atannafanze naawe kola obuwandiike kola eddaame owone emiteeru abasiraamu tuli bangi nga mulimu n'abawalimu ng'ebiraamu byabwe tebabiina ebiraamu eddaame omusiraamu alina okuba n'eddaame eitha alina emmaali oba talina mumaali ate bw'aba talina mumaali alambika embeera gyebanamuziikamu n'aziiza byagakola kubeera nga bimukolebwako alina emmaali n'akola atya n'alaama nga alaga nti butya emmaali ye bweneegabwa lwekya ebitiibwa tubeere ab'obuvunaanyizibwa tubeere abalongoosa abamanya nti essaawa yonna ogenda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tugenda okubeera nga tulaga butya omusiraamu bwateekateeka eddaame lye waliwo ensonga eno njigadde egende mu matu gammwe mwenna abandaba n'abampuliriza embeera eno yeetagako obujulizi embeera eno yeetagako obujulizi. Bwebanga obujulizi tebuliiwo, oba oliawo okukireka kyekiri khayirin, kyekisinga okubeera ekirungi mu bulungi, kubanga tuyinza okukola, osobola okukola ekintu nga olowooza nti n'okiwangaliyako, olowooza nti oli ku ddiini era nga olongoosa, naye ate ona wattu kyoliku nga si ddiini. Embeera hadithi ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam egamba nti man shahida aljanaza arba'in, singa maiti y'omusiraamu, ma min musilimin, teri musiraamu yenna, yashhad arba'ina rajulan, teri musiraamu yenna ajulirwako abantu makumi ana, la yushiriku billahi shay'a, teriyo musiraamu yenna najulirwako abantu makumi ana nga la yushiriku billahi shay'an, nga tebaga abantu abo nga tebagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, okujjako ng'omuddu oyo Allah subhanahu wa ta'ala amutaasa omuliro namuyingiza ejjana. Makumi ana nabi yagamba sallallahu alaihi wasallama, titeriyo musiraamu ajulirwako, ma min muslimin yashhad arba'ina rajulan, ajulirwako abantu makumi ana, la yushiriku billahi shay'a, nga tebagatta ku Allah kintu kyonna, wenda egamba nti illa adkhalahu llahu ljanna, Allah amuyingiza ejjana. Hadithi eyo nkulu nnyo, naye bino wammanga ku hadithi eyo tubitegeere biidhnihi ta'ala, kubanga ne musharuhu yaayo teriimu kino kyetukola. Ekyokubiri, tewaliiwo mu baatukumira abalongoofu baakikolako, teteriiyo mu balongoofu baakikola. Ekyokubiri, ne mu hadithi nyini mu sharuhu yaayo teri mumanyi agitafutanga tulijakuta oba oli awo. Nisegereza ki ndi mumbeera omuntu mumbeera mwakyogerera alabanga ayogedde ekirungi, tulaba nti ayogedde kirungi kya bbeeyi, ataasizza omufu, naye nga si kituufu. Kisookera ddala, Allah okuwa abantu abanaakusaalira nga balungi, kyentegeeza nga bakkiriza Allah olukkirizo olwannamaddala nga tebamugattako kantu konna, Allah tamala gakiwa buli omu, akiteebesa muddu we nga olw'emirimu gye. Bw'otokola emirimu Allah gy'ayagala gy'asiima, n'olowooza nti tujja kukuŋŋaanya abantu makumi ana bakusaalire bakujulireko, wallahi kiyinza okubeera ekizibu. Allah abantu abalonda balonde eri omuddu we hasba a'malihim oba hasba salahiyat, kusinza ku bulongoofu bw'omuddu oyo, kusinza ku mirimu gye, okusinza ku nkwegana ye ne Allah mu kumusinza. Omuddu abadde mulungi mu maaso ga Allah ng'abadde musinza wa Allah owaddala, Allah tayinza kumumma bantu kumaitiye nga balungi namujulirako. Allah akbar. Kitegeeza kulongoosa. Kiringanga omuzadde. Okulongoosa kw'omuzadde mu kutya Allah. Omuzadde buli bw'atya Allah. Omuzadde omusajja n'omuzadde omukyala ababiri abo buli watya Allah subhanahu wa ta'ala, eyo salahiya y'abaana baabwe. Ne bavaawo Allah ne baba Allah batutte naye nga babadde balongoofu, babadde balungi Allah subhanahu wa ta'ala olw'okutya kwabwe Allah. Era omuzadde yenna ndaba, namusiraamu yenna ndaba, oba mpuliriza munnange kyenkulami nange kyenna mutima gwange, longoose enkolaganayo ne Allah subhanahu wa ta'ala mukumutya. Bunolongoosa enkolaganayo mukumutya Allah subhanahu wa ta'ala, ogenda kubanga okoze okoledde abaana bo embe obuwangaazi obulungi mu nsi muno. Bunolemu okulongoosa, bunolemu okutya Allah mu kutya okutuufu, bunolemu okutereeza wakati wo ne Allah enkolagana mu kumutya ne mukumusinza, aba teri agenda kubeera nga akola atya nga atereeza abaana bo. Era abaana balikuba bonna nga basinziira ku ebyo ku taata waabwe ne mama waabwe. Kijendegeeza bitiibwa. Bakindeesa ensonga eyo nti omufu bwobanga tolongoosezza nkwaganayo wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala, watulongoosezza nkwaganayo wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala, la shakka toy si kyangu kubeera nga bakubeererawo ku mayitiyo abakujuliryako nti babalungi. Tekisobokera ddala. Allah simu lyazaamaanya eri ebitonde omuddu abadde nga mulongoosa namumwa omukisa, Allah amuleetera abaddu abali kurimu abateebu b'enzikiriza ennamu ne bayimirira ku mayiti ye. Toba nakulayikira konna kasi totereeza enzikirizayo, totereeza enkolaganayo ne Allah subhanahu wa ta'ala, ogenda kufuna hazzu omugabo Allah subhanahu wa ta'ala yatekeatekera oyina ateyezeza enzikiriza. Nekigambo ekitera okuwulirwa mbagana waffe abamu abawalimu nga bakutta omuzindaalo bamuwadde agenda kusaaza abange buli ayina irizi amanyi nti mushiriku bamulayini kafurezingako obujulizi bwako wekajibwa nemba tukulemera abalongoofu nga tekaliiyo, nga abalongoofu obubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yasaliranga abantu ab'enjawulo abaffe, waliyoko lafudhun enjogera eraga nti obubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama yagambako nti abashiriku babe mu layini wabangu Allah tashogera angako ni mbarongofu Abubakari, Umari, Uthmani, Ali, tewali yali acho aisiza statement yeyo, statement yeyo jikozesa tuba tuzudde mu dini yewestibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walau niwakubaddenga tulabanga ekirungi naye si kirungi kubanga wa khairun hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si kyali kirunga nga kyali kya bulungamu lesabakuna ilaina abakulembera bali badde bakireeta naye kigambe tukozesa nnyo naye si kituufu. Omwalimu alina obujuzi ku kyo, lafudhu eyo nga ayinako waajiina eraga nti muve mu layini abagatta ku Allah musulayi omufu ng'osaalira omulamu mususala esola esola eza ezamaktuba ez'obwetteeka ettaano nga tolinayo mushiriku yenna olina omushiriku gw'omanyidde ddala nti nti fulaani minannas gundi ono mumanyi agatta ku Allah gundi ono mumanyi agatta ku Allah naye nga wajja mu sola osala naye ez'obwetteeka ate omujjamu y'omufu gandi bamuki ekigambo ekyo ab'ebitiibwa obujulizi bwakyo tebuliiwo yenna akikozesa ng'akiri palinga ku nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama obanga alowooza nti ali ku ddiini eyo si ddiini yambaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam wa khayru lhadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa sharra al-umur muhdathatuha rocho tuno to echo kuchereze echari dini echari dini nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali rwaero tujoba dini ne chigambe cho chiranda chigira chiranda uve mulayi nabashiriku ana yizi ba mulayi ni a tomba mubeso nyiwe ono obulongo okubwa Abdul Fattah obulongo bwamuyanja obulongo ofuwe Allah agenda mmule n'emirimu gye gyenyini gyeyeekoledde ye nga ye Abdul Fattah Allah kwagenda okusinziira amuwe abantu abajja mu levo ye era abashiriku bennyini bajja kubeeramu makwenyansaamu era nga tebayina wadde kabenje kubanga tewaliwo lafudhu eri sarihatan ejjanga eri directing eraga nti nabi mpaka Allah sallallahu alaihi wasallam yajjako abantu mulayini mulayini zakusaalya mayiti bwetubanga tetukiina mpaka Allah nemu mirembe alquruna almufaddala ejaba asinga obulungi tekiriiyo olwaleero tukijjawa oba olyawo tusinze mu haditha egamba nti mami lmusilimin yashhad 40 rajulan teri musilaamu yenna ajulirwako abantu 14 tebagatta ku Allah subhanahu wataala kujjaku Allah amusonyiwa namuyingiza ejjana muno wattu ekigambe haditha eyo teriimu nsonga n'obugenze mu sharuhu yaayo teriimu nsonga eraga nti tujja abantu mulayini tekiriimu kazibe elayini ez'obwetteeka zibe layini eza essola ey'omufu n'olwekyo ensonga eyo njigadde okubeera nga njikolako taaliiqi ku nsonga eyo nti ebitiibwa tutereeze embeera eyo siki si ntuufu tuke mu maaso ga Allah subhanahu wataala obaoliawo nga tuli mu bantu abakola ebituufu nga so oleme kwogera kigambo nga olowooza nti kyogera kirungi era omusuubira okuba nti kirimu empeera maaso ga Allah obaoliawo nga ate owa Allah ofuna omusango nsonga eyokubiri yensonga yaffe okuteekateeka eddaame okuteekateeka kw'eddaame okuteekateeka omusiraamu ateekateeka atya eddaame lye bino wammanga omusiraamu byatunuulira ng'akola eddaame bikulu nnyo ku saidi ye okubeera nga abitunuulira nga nsonga nnene mu kukola eddaame omusiraamu yenna kisooka awandika amannya ge n'obuzaale bwe, awandika amannya ge n'obuzaale bwe obutuufu, n'awandika ekyokubiri awandi atulambikira ku nsonga yennyini ey'obuzaale, atulambikira ekyokubiri, atulambikira abazadde be amuzaala bombiriri mu bujjuvu. Eyo nsonga mu nsonga agenda okukola ekiraamo, ensonga esooka alambika amannya ge mu bujjuvu, n'alambika ekyokubiri, n'alambika ekiyitibwa amannya g'abazadde be mu bujjuvu. Ne bwalaba bazadde be in detail mu bugazi. Ekyokubiri alambika abanamunaaza mu ddaame lye, atulagiramu baani abanamunaaza n'abanamusaalira n'abanamuteekayo mu kabbuli. Abo nno ab'engeri essatu abassaako akawaayiro, tigundi ne gundi ne gundi, bwe mbanga Allah bw'anzigyawo be baba bannaaza, be baba banzinga, be baba banteeka mu kabbuli ebbanga lye bamalanga bakyayina enzikiriza entuufu. Kanene nnyo akakakuliza ako kakulu, kubanga asobola okubeera nga mwamuddu akyali mulamu naye nga mushiia eva ku manhaji, nga wali mulamu naye nga mushiriku, ate nga mukiryamu mwali, tetujja mugaana kubanga ekola otya? Agamba yaŋŋamba nti nze munaaza, naye gwegagga okwerumirirwa gandi oba omuntu byalaami ebibanga tebikosa nzikiriza tubireka n'akola atya? N'amunaaza. Kati abagenda okunaaza kakasa nti balambike bulungi muganda wange, gambe nti gundi ne gundi ne gundi ne gundi banaaza bano neba ono be baba bansaalira. Ono wabaawo yabansaalira, otaliiwo ono nga yaliwo yabansaalira, ebbanga yamalanga bakyali kumuki ku mulamu omutuufu ogwenzikiriza. Ayitibwa eyo embeera nnene kusaidi y'okusaalira abasaalira abafu, nina okutya kunene nze nga Muhammad Muyanja, nina okutya kunene abawalimu abamu ku bendabyeko, abawalimu abanene bendabyeko ensaalira zaabwe abafu tekiri mbulumi erigwasaalira. Sipiri gyakozesa mu kusaalira muganda we musiraamu munne eyamulonda nti wembanga nfudde nti gundi ono yansaaliranga, la ilaha illa llah, wallahi abawalimu abasaalire bannammwe nga babalonda mubasaalire tukakasa nti abaddu babanoonyamu salahiya, nti oba oliawo ogenda mulumirirwa olumirirwa olw'enjawulo, naye kyannaku temusaalira ensaalira eya supiidi etaliimu kulumirirwa mayiti ya muganda wo, n'odduka buddusi mayiti ya muganda wo. Abange obwo bulyazaamaanya omuddu oyo agenda kukubanjayaumal qiyama nga yakulonda omusalire nobanga omusa omukubi omulyaza amanyiza tomuwadde kyenyini kyakusuubiramu kyoyina omuwa. Nwekyo mukuteekateeka kweddaame lyomufu agenda mulimu okubeera nga otulambikira abaana bakunaaze nti gundi ne gundi ne gundi abanaaza, gundi ne gundi abanzinga, gundi ne gundi bandekayo, gundi abanga asaalira ebbanga bamalanga benjogeddeko bakyayi ku mulamwa ogw'enzikiriza entuufu. Maana obanga baguvuddeko omulamwa gw'enzikiriza entuufu tuba tetukkirizibwa kubeera nga tubateeka mubasaalira mubakulembera jeneza yomuki y'omuganda waffe tubamukyusa. Aya egamba nti okubeera nga faman khaafa min muusi janafan, singa tutidde okubeera nga muganda waffe ono waliwo ensobi zakola mu ddaame tukkiriza okukyusa eddaame. Nolwekyo pointi eyo nayo muteekateeka ekiraamo kibeera nga otegeeza embeera eyo. Embeera endala kuteekateeka eddaame lyo ku sayidi y'omwami okulambika ku sayidi y'omwami okulambika abaana be abakyala akumikiza musiga nakuvaawo kagumikirizemu kusaidi y'omwami alambika abakyala be tinaabakyala bana naboogera nawandika amannya gaabwe nawandika n'abaana babazaddemu. Alina okubeera nga atulambikira abaana bazadde mu bakyala abo ab'obuwala n'ab'obulenzi. Lwaki omukyala asobola okujja n'abaana abatali ba musajja oyo n'abateeka mu baana b'omusajja ne bafuna emmaali y'abaana b'omusajja mu haramu mu bulyaza amaanya? Then okutulambikira omusaidi y'omusajja atulambikira omuki atulambikira nti nina abakyala we bati mbazaddemu gundi abaana we bati bana ono mukaaga ono musanvu era amannya gaabwe geegano. Ekyo tino kikulu nnyo kubanga obusiraamu butunuulira ebintu ebyo nga bikulu, butunuulira ebintu ebyo obusiraamu nga bikulu nnyo, nti okubeera nga omusajja ono tulambikira abaana n'abakyala babazaalamu. Atu bangi ensonga etugibuusa amaaso, naye bw'oba ogibusizza amaaso gy'emitawaana. Kiba nti n'abaddwa bawasa abakyala naye babakwesa bakyala baabwe obuzibu abakyala bano bwe basanga nti basoma mu ddaame ng'abaana bangi balina bamama baabwe gye bali, abaana bamama baabwe baali ba halaali olusi ne baawukana naye ng'abaana bo we bali, kati abaana abo n'abakyala abo obubaka bali nga bakyala ba halaali bali mu maka obakyali nti bebakyala bo ku maali ye balinako omugabo n'abaana bo bazaddemu balinako omugabo abaana abalenzi tuba tulambikira abaana bo n'abakyala bo kigambo kinene. Okulambika ebi, okulambika abaana era kulambika abaana bonna abaana abalenzi nayo nsonga nene. Abaana bwa nina 20 abaana abalenzi nina 35 nayo nsonga mu nsonga ala agenda okulama gyalina okubeera nga atunuulira n'obuvunaanyizibwa. Okulambika emmaali n'ebyobugagga byonna by'oyina, okulambika emmaali yo yonna na buli kyonna ekyobugagga ky'oyina, ekyobugagga ky'oyina n'okirambika bulungi. Nina poloti egindi, na poloti egindi, nina mmotoka egindi, na drone weziti, buli kimu ky'oyina mu maali yo, emmaali ejjulukuka n'ogirambika, n'eyo yonna emmaali nga tejjulukuka n'ogirambika. Mu mbeera y'okulambika emmaali, okkirizibwa okulambika emmaali gye wagaba, nga yuhabe omukyawo nti eno ennyumba bamanyi nti wano wade wa haji, naye kola nti wano nagabirawo nagabawo awo si wange, wange we wano. Okulambika nti bino nabigaba, nabigabira emmaali yange, eno si maali yange. Kubanga masalani omusajja asobola okubeera ewaka subhanallah, sobola okubeera ewaka omusajja naye nga awaali yewaawo omukazi. Ekyo mukikize mukigaane, omusajja asobola okubeera ewaka nga waali wasula ne mukazi we n'abaana be, yagamba nti nawaawo omukazi nga ayina emmaali endala. Emmaali wano obadde nga nsula wano, naye wano si wange, nagabawo nagabawo samuga nti oba nti kumatekabula namuwabuwi ng'omukyala wange. Naye obanga wamuwa ate tewaliwo na buwandiike bulaga nti, tewaliwo buwandiike bulaga nti wamuwa, kiyinza okuba ekizibu kyaliyo okukkiriza nti omukyalo nti wamuwa. Obusiraamu bwagala nnyo ebiwandiiko, bukubiriza nnyo okuba n'ebiwandiiko. Kati omukyala omusajja alambika emmaali ye yonna na buli kimu kyonna ekigwaga bwe, ekijulukka n'ekitajulukka. Kazaliga n'omukyala bw'atyo, omukyala bw'aba alama omukyala naye alambika emmaali yonna gy'ayina, emmaali ye yonna. Omukyala naye ayina emmaali ewaka ayiwa omukyala byonna biri mu maka mu nnyumba bya mukyala byonna, okuva ku buli paka nga byonna bya mukyala. Kati omukyala okulambika emmaali ye yonna naye abaana be gyebanasikira nebbaye kwanaatwala omugabo, then tyokulambika saidi zombiriri emmaali zaabwe kyawe obuvunaanyizibwa bw'oba owandiika eddaami. Okulambika emmaali yo, omusajja n'omukyala alambika ebyobugagga bye. Kiba nti abakyala balina okubeera abagezi. Emuwooza nti tukoze ne bba wange, obanga oyinayo pasenteji gye wajja ewammwe ne mukola n'omusajja n'assaamu mulage nti bino bye byange, bino bye bibyo. Sheyazi muzirage zibeere nga zitegereka bulungi, abagaba emmaali baleme kubeera nga bafuna okutaataganyizibwa n'okuba enikayana nyingi mugabe maali bwe kyabeerawo nti eno maali ya mukyala eno maali ya musajja gyemiranga gyemigoso bangannogibamu kugaba emaali ogenda mu kkooti so nga obusiraamu emaali yo so ogigaba mumbeera entuufu ithan kulambika emaali yo kikulu nnyo n'engeri yogigabamu maali yomala ogiyambika yonna yonna emaali yo kasomala ogirambika oyoga nti emaali yange yonna egabwanga mu mateeka ga busiraamu emaali yange oyandi emaali yange nyingi oba ntono egabwanga mu mateeka ga busiraamu kubanga yonna maze ogitulambikira yonna kati akawaida akasembera ku maali yo yonna ejurukuka tajurukuka n'omukyala bwatyo byonna akawaida kagamba nti emaali yange yonna egabwanga mu mateeka ga busiraamu yenna ajijja munaga obusiraamu n'agigabanga ye bwayagala nagigabira mu kkooti z'ensi omusango gudda ku ye ebitiibwa mulaame eyo nsonga nnene kigambo ekirala kulambika ekifo w'ogenda okuziikibwa kulambika omukyalo okulambika ekifo w'anaaziikibwa n'omwami okulambika w'anaaziikibwa ateeke mu bulaketi nassaawo nti nziikibwanga abasiraamu baziika rimbo yonna weeri okumpi bwe banteekanga nziikibwa abasiraamu baziika aye mukyala akiraama alambika ekifo w'anaaziikibwa tinziikibwanga mulimbo almakbara n'omwami alambika nti nziikibwa makbara rimbo wonna ey'obusiraamu weeri wemba nfiiridde okumpi tokomeka nakifo kubanga tomanyi wa allah omwoyo gwo wanaagugiramu kati kwe ekiri mu bracket kyosaawo nteekebwa mulimbo kati yenna ow'oluganda lwe simanyi kira maamawo kitaawo sinanyi baganda bo bakuzunze nati ng'obuliddwaka bakulwanirira okunywezaawo eddaame lyo allah bavunaane yaumu alqiyama okukyusa okuteeka omusiraamu ku bijja ebiriko shiriki n'abarogo abange tewali karungi mu bijja byewammwe illa okujjake okubeera nga shiriki n'emitawaana emingi ebijja tebirina karungi omusiraamu yenna taziikibwa ku bijja omusiraamu aziikibwa webaziika basiraamu banne ama ebijja bi kigambo bijja musajja eryaganti ebijja kitegeeza bujja kiri omuganda n'obuganda bwammwe ati ebijja kitegeeza nti biba bya bujja tebibeerako batali baawo oyali muganda kati gwe omusiraamu toteekebwa ku kijja obuli oteekebwa abasiraamu webateekebwa okuwona shiriki wallahi abaganda muti allah muli babi
hatta no buna mubola muino kubola okunene oshike bayinga mitima shiriki shiriki go muina obuwangwa obayinga mitima otobanti no muwalao mwana gwazadde muwalao omwana gwazadde tomuzika kuchijja chechimu echamwe omusa omusa kusaro omusa kusaro saro omwana omwana wa mwana wo
la ilaha illallah bana go busibu islam
echo kubijimanye ndi okuzika kubijja
obo wadde abaddu ekkubo amakubo manji okubanga bakukolako shiriki kubanga kabuliyo ebeera located ebeera manyikiddwa nti eyo ya kyobe bamuziikaawo nga yenna ayanguyirwa okukolako shiriki yat ayanguyirwa kwairi Allah yantonda tuzise basheekhe enkumuliitu enkoowe mu bo abanene dateka enkoowe waliyo baruwammanga waliyo Abduhakimu Sekimpi Abdulkarimu Ssentamu yasookawo teri yamanyi kabuli ya Sheikh Abdulkarimu weeri atahadda tewaliya kaye baana be kabani tewaliwo kandi ali wano taliwo alino ebbedu lyokumugatako Allah lyakola lya lyaggalwa takyalina chance eyo ikhwani mbewaze ebijja byewammwe tebiri mu kalungi nagamu kujjako shiriki kataku Allah kwekujjudde kubijja byewammwe kiriza olaame nti banteekanga umakbara kiriza ogambe nti banteekanga umakbara ofune emirembe owone emitawaana emiyigi egigenda okukolebwako ng'ofudde okuzimbako ebyo no genda biwona ng'okoze ensonga emu kubanga olaamye mu kiraamo kyo ng'olambise nti abange Allah bw'abanga nzijuludde temuteeka ku bijja wabula munteekanga obaziika abasiraamu omukakwa omulugwala kipadoola omulango omuteeso omuganda kasitaba nga lina la ilaha illallah wamuteeka wabanteeka mbagambye ekigambo bijja abagalagamba nti kitegeeza bujja tibya bujja tibateekawo atali waawo kati ate obusibe busiraamu bwolina mutima bugamba nti oli musiraamu sio bwolina okuwangaala toweeteeka mu kifo kirimu kijjudde shirikiyati ensonga endala kulambika eddaame okulamira abaana okulamira abaana n'abasiraamu bonna okulamira abaana abo bonna n'abasiraamu bonna obbalamira n'abenganda zo obbalamira wasaaya muhimmun ebiraamo ebikulu nga Luqman omulongoofu omu weraamira abaana omwana wo omugwayina nga Yaqub alayhi ssalaam weraamira abaana lwokyo banabi be Allah baalaamira abaana baabwe n'ebiraamo ebyebbeeyi ekisooka kyanzikiriza abaanawo bafe nga bamanye enzikiriza entuufu bakubiriza okuba n'enzikiriza okulamira abaana ab'enganda n'emikwano okubako ebiramu biwaramira bayino okuwangalira ko kuya ku busilamu obutuufu okusaala okutya Allah okulongoosa omwana wo abaana bo boyina okubeera nga waswaya gye bayina gy'oli ng'ovuddewo mu nsi ebigambo byo byebasoma biba bikulu nnyo gye bali biba bikulu nnyo gye bali nga kitaabwe abalaamira mbalamira kino mbalamira kino mbalamira kino abaa kino nga kula wasiya nokyo enayo pointi mbeerayo kulaama okulaamira abaana bo okulambika amabanja pointi ndala okulambika amabanja n'abakubanja bobanja n'abakubanja abange eno nsobi erabwa abawalimu batera okusuga nti abanja Abdul Fattah anoonye muyanja ajja mulabe abange omubaka sallallahu alaihi wasallama muwangazibwe mubafubi yasaliranga mbanja gamala kusootingibwa naye ti gwe kigendo tuyambako okubanga tusootinga amabanja go kubeera nga otulambikidde nti gundi amanja sente bwe ziti ono kinaza mumanja nesimu ze oziteekewo amanja ge nesimu ze oziteekewo oba oli awo abantu bano abaana bo tunaababuulira obubi bwebbanja lya kitaabwe esaawa lino lyagenze nalyo namubanja bateekewo amakubo eitha tujje mumaali eno tunagigaba tufune tusasule amabanja go owo n'emitawaali giri mu kabbuli olw'amabanja abange amabanja ogawandiika ogalambika kyabbeeyi mu byebbeeyi okulambika amabanja abasiraamu bangi abange okufa yaati baghtatan okufa kujja kibwatukira lambika amabanja n'okulambika ebiteroso by'abantu tigundi obirage bire mukazi wo biraga abaana bo nti bino biteroso si byange bino si byaffe nibabitusa buteresa okulambika amabanja okulambika bobanja naawe abakubanja teekawo enamba z'amasimu gaabwe teekawo sente zebakubanja omuwendo gwabwe biteekewo byonna musiraamu kijja kukuyambako era omubaka wa allah teyasaliranga muntu alina bbanja gimaze okusootingibwa imaze okuggwa eitha nga waliwo alibyeko nti ebyo bimusigo zange ngenda bisasula naye olwaleero tuwina bid'a ate olwaleero ekolebwa naddala mubanna bid'a batekawo embeera okusunda sente omufu afune omusaala omumuzikiri afune empeera eyo bid'a ekisinga okuba ekyebbeeyi nabbi kyeyakola kunoonya butya tutegedde nti Ismail fulani abanjibwa amabanja ga sente bwe ziti tuzifunye tutirya so tiyazina nti enyumba ya imaamu ebibako siringi ezo sente tezigasa mufu obubbi bwa sente zabanabida zirabbiramu abantu obusi busiraamu toziwaayo bamuzuukufu ezo sente siruvu zakuwaayo omulimu omunene ku mufu kumanya mabanja ge ababadde mubanja bamanya sente mmeka era bebaani musasule muwone okubeera awone jalaze bannanga wansi ng'oyina ebbanja n'obeera afiide kufulya allah osigala ofuno omusango ebali mulagobwo okulambika amabanja abakubanja bobanja n'ebiteleso by'abantu kubira nga obirambikira abantu bayimanyi erime kubira nga babiteeka mu maaliyo mu ngeri emu oba endala. Okuzzaayo biwalyazaamaanya, okuzzaayo biwalyazaamaanya, raddul mazaalim, kuzzaayo ebintu byabantu biwalyazaamaanya. Omanyi gundi wamu sente ze wazitwala zuluman n'okola otya? N'ozzaayo sente ze tonnafa. Waliwo bulyazaamaanya nga bwa bintu bikalu ng'obiina, waliwo bulyazaamaanya nga bwaki? Bwa mubiri. Omubaka sallallahu alayhi wa sallama yabuuza mu kiseera nga mulwadde, n'abuuza ani amanja tagira na banja nabulyazaamaanya ukashi naga nti nze nkubanja, nze nkubanja. Kyajja kyali ki kyafai mukimanyi esegeeza ki? Obulyazaaradul mazaalim bana kuzzaayo obulyazaamaanya amrun azim, nsonga nnene mu nsonga ennene. Okulambika biwawaayo nga wakufuza wakufu, okulambika biwawaayo tikino nakiwaayo ripoti nagiwaayo ya muzikiti si yange, ripoti nagiwaayo ku ssomero si yange. Biwawaayo obirambika nti bino si maaliyo, maali ya busiraamu, nga wakufu. Ebwebityo biidhinihi taala tujja kwongerako esoganga myasatu wiki ejja insha allahu taala, mwebyo omuntu yalina okubeera nga ateeka mudaame nolwekyo eddaame bweritio bwotyo bulisengeka biidhinihi taala. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.